okay?
It's a Stunt Masters production.
You know what it is? It's a planter.
You are now in the zone.
Hey, alizado na cheka baba ni Mr. Bean. Kiro vacho na pendeza vao peramin. Ika mzalo kula chumve solala barin. Neza shimesha ka movie no stio netivin. Shere inenderea tau kifareo. Tafiki kongerea ujue kitoweo. Kupendana zamane honga wachoro meo. Neza shikwa kutamanu chona kwa video. Kafire toliza kurani hina beat. Nguti mbona na airway street. Mwanamke na maziwa na rari kwa zizi. Anataka kupakato na endwa na kit. Salam ni bura ziliperum. Usijenge na chuma kuna toa gum. Mtoto wa mjini anunue costume. Udogo ni udogo hukubwa wezi kuzoom. Achia udawe. Odase, 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 odase. Sana sana tu. Tucheze, 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 tucheze. Odase, tucheze, tucheze, odase. Sana sana tu. Odase, kuja sasa. Tucheze. Mara anajuza na na receipt. Men in black wanamke katowe tint. Kuna sani wengi wasojua mziki. Wanataka wasafi na joga na jiku. Hey, mwana sikiriku. Haulipishi kwa safiri wa migu. Usilete zaki sister do. Ukijileta leto takali ya mdo. Mto taji kendo kupiga kerere. Tumependa nyuma na reta kimbere mbere. Washa kama pere, cheza kama pere. Utabaki kunyongere na utanyona gere. Salam ni bura ziliperum. Usijenge na chuma kuna toa gum. Mtoto wa mjini anunue costume. Udogo ni udogo hukubwa wezi kuzoom. Achia udawe. Odase, 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 odase. Sana sana tu. Tucheze, 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 tucheze. Odase, tucheze, tucheze, odase. Sana sana tu. Odase, kuja sasa. Tucheze. Baki tu kuimbana, awachezi tena wanarogana. Eti pize tana bana, we ubana modu na witu mama. Wamebaki tu kuimbana, awachezi tena wanarogana. Eti pize tana bana, we ubana modu na witu mama.
Basi imba wewe.
Mana kifanya mimi atasema mekupia.
Basi imba wewe.
Waache kunisikiliza mimi kongezwe mkia. Salam ni bura ziliperum. Usijenge na chuma kuna toa gum. Mtoto wa mjini anunue costume. Udogo ni udogo hukubwa wezi kuzoom. Achia udawe.
Odase, 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 odase. Sana sana tu. Tucheze, 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 tucheze. Odase, tucheze, tucheze, odase. Sana sana tu. Odase, kuja sasa. Tucheze.
Hey, kwedi kazi anayo.
Uchapela ni sasa.